yande joy e min taji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni dermu en kalan dow burtaki andinde jama are leydi ki ardiɗo CNSP fedde sogeji jippinɗi laamu ɗo enden leydi Niger waɗi subaka o enden. En kalan duni fa hannden dow no himɓe leydi kani tukkirde burto bani no giɗi wurtade hollude ñumoji mumen no gen kegganide en gi'i ɗo enden ni nder huɓere ñamede enden burtaki kiyimɓe gaɗi ɗum nder majjum woɓɓe kollama golle hirñere musulim malam sita mo AN2C watti daneyade himɓe leydi ni enden en nanande ɓeydake ko o wi'i. Yewtere pindinol meɗen studio kala nguduni fa hannden haalanno golle hollude ɓi leydako muɗum e hirande leydi mum. Général de brigade Tchani Abdourahmane Kang ardina CNSP fedde sogeji jippimɓe laamu leydi Niger di enden naaɓi en jippimɓe Bazoum Mohamed alarba laso e jeegom lewru juillet hitande ujunaɗiɗi e laso e tati subaka oɗuni fa hannden o wurti famtinde himɓe leydi di enden ni ko saabi jippinol laamu kola e danni waɗa. Nani ko o wi'i subaka o enden ni ɗo wuddu télé Sahel du enden ko firta eɗen ngal fulfulde.
L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis.
Laabi ndenagu koƴaɗi gar renude leydi ndi ɗum heɓanayi mo sola ko renata ɗum caggal durwongo ɓiɓɓe leydi gaɗi ngo fuu kamɓe balliroɓe ɓe leyɗe yasin. Ɗum waɗi komin bawta tokkitorade darirde nini leydi ndin sankito. Ɗum saabi bini komin gaɗi niya jogade mangaku amin jippinde laamu ngu ko attataɓe bayle heɓe nder maral leydi ndin. E foɗude hakkilloji ardiɓe hawsu ɓe dow filla hawsu politique lobbo heɓe kanƴum e ndenagu leydi ndin. Ndenne nder rafi heppitere ardagal laamu ngu waɗi komin gari. No rafi fi keƴaram ndenagu wontiri ni ko ɗum yofiri horeɓe pelle murtuɓe ko wala fuu e laawol mettimin sanne. Ɓe fande no sogeji ko watto keme en ko ƴira e wattirede ko hana nder laawol soge e ragal. Ɗum mettimin fa hande e yofude pelle murtuɓe jogiɓe kaɓorɗe bonɗe ɓe sogeji nangi nder konu. E fanden to laamiɗo leydi ummoto yeeso duniyaru fuu wi'a ko pelle murtuɓe no ɓuri sogeji kaɓorɗe bonɗe.
Son moins fort et moins aguerri que les terroristes.
Gaɗa jippinol laamu ngol waɗani ɗo enden leydi Niger kega nder burtaki ki himɓe ñame gaɗi hollude ñumoji mumen ni nokkuji goɗon ni jama are duni fa hannden are mumen bonnama hoɓɓe duni fa hannden kollama golle hirñere. Dalila majjum duni waddi fa hannden ko ministére kawjiɗo filla reedu leydi Niger ni waɗi andinore muɗum gam fuɗude noppi jama are leydi ndi enden ni ɗo iri golle hirñere e ko nandi titta ko wonano waɗe ɗo enden nanni ko Faridou Bourama Siriani en ko firta ɗengal fulfulde.
Ele andinore wurtide keñon alkamisa noga e jeɗɗi lewru juillet ministére hawjinde reedu leydi kañon ndenagu himɓe ɓe mbi hawrtereji fuu haɗama waɗede koɗi laati hennon fuu ɗum du jotto fa ñande laawol hokka noon ni. Andinoon reedu ko waddi ɗum woni bonondaji ko waɗa nder leydi ndi enda yaade e himɓe e bonnude ara himɓe ɗe koye muɗum. Andinore nde tabintini wiide ke sogeji haɓɓiniɓe wonko wattete e nder nokkuji ɗe enda fuu tomude ndenagu himɓe kañon are muɗum en to tawa fuu woddu kono ɓenɗon du hokkete are gollitirɗe gam batte Allah e neɗɗo fuu tawdade on ɗon gacce tawe no wawi nangirede gacce mo waɗi on enda fiye sawru gacce ndudu kono fodde no gacce mo waɗi on endan foti.
Burtaki himɓe kega hollude ñumoji mumen ni har ko darta jippinol laamu ko waɗa laso e jeegom lewru juillet hitande ujunaɗiɗi e laso e tati himɓe gonduni fa hande naati nder majjum he waɗude bonnereji goɗon e hollude himɓe golle hirñere ɗum duni fa handen ko hegakino. Hanono musulim malam sita ardiɗo AN2C fedde daranide duni fa handen lude holla ɓi leydaku e hirande leydi muɗum ɗo enden ni ñame o watti daneyade e jama are leydi ko watta ɗum acci golle hirñereji ɗi enda e bonnude are jama are. Nani ko wi'i ko mama ada wadde firtaɗe ngal fulfulde.
Créer les conditions
laabi lobbi no kaani joɗɗini ko waɗanta himɓe yewtereji pindinol fuɗo himɓe gallu ñamayi do ko ƴewata de ni fitina ummake ko watta himɓe keɓa hakkillo fukkimo do ko wari e himɓe no ɗum laatori fuu himɓe pukkina hakkilloji maɓɓe eela Allah wadda hakkillo fukkimo e ko moƴƴinta yeeso. Gollawol waɗi wakkati fuu minen gatta daane do ko waylata jikkuji himɓe ngam heɓugo ko moƴƴinta yeeso.
Vision positive
kenga alkamisa der hawrin noddul kokkol habaruji ton enden New York leydi États-Unis Antonio Guterres ardido oni fedde dental leede duniyaru watti dane yaade duni faande e sogeji leydi Niger jippindi lamu Bazoum Mohamed gondani ko watta sogeji di enden jofi Bazoum Mohamed yaha umto hajuji mu fedde de duni faande janci jippino lamu gol wada gol enda de wi duni faande ko ide jokki e tittinkina ko CDAO UA hano fedde dental leede Afrique de enden ni tawra harko darata wartirde mara demokrasi leydi Niger o wi duni fa handen ko hebi haldude e Bazoum Mohamed o andani alarba on andan gam holludo dun fa handen ko kan en no jukki gada makko golle walirde himbe leydi Niger do andani de onu fedde dental leede duniyaru tawra darnama dum do ni dalila jippino lamu ko sogeji di andan gadi alarba laso e jeegom lewru juillet tan du ujna didi e laso tati dum du woni fa handen andinore de Stéphane Dujarric kalodo inde fedde onu de andani wadi der derol andinore mudum ton andani do Figaro derol hukude habar o wiido ni fa handen ko himbe leydi di andani no tawra sadorna sanne ko watta ibe kan gaddanede balla sembe yaha warta himbe are mu en hakkune maradi e Kano leydi Nigeria balle de en danni butiri dum du dalila mabbol kero leydi Niger golenda ni gol sogeji jippindi lamu go en dan wadi nani ko Alaji Garba indirado Erkil ardido dun fa hande fedde hawjine yaha wartaaji himbe are mu en cakantaraje region maradi de en danni wi ko Mohamed Mamman waddi firta dengal fulfulde
depuis l'événement on ne passe pas
illa ko fi o wadi himbe bittata ko sayni himbe leydi Nigeria koja himbe gadda do kirol gol minen do min koja himbe ben min gadda leydi Niger gan la walla mun ko joddina denne min gala ko halti cede lore daidaka maradi yaade Kano nera ujune jeddino Kano kasina maradi cede mun lore bayde fu wadai emu no wontirno demu nonino fa yotto magama kanhe jibia fu cede lore daidaka wobbe no kula yaade wobbe do no gada golleji mu en kirdi ni mabbaane amma hadaka himbe bitto han loreji din goni bawta bitti
hande mbatu jenaabu fijoji francophone pirta jeegon lewru utti tan du ujunaaji di elaso tati dendu ni fa hande fijoji di en dan timminote ummatore wadambe kan en ujunaaji tato kan en jeynaato de fijoji cionnol balli di en dan e hiroji gadoite leydi Niger du ni fa hande ummatore mudun yehi to fijoji di en dan sembe ko wona no tefeder majjun kan woni sududa en dan e nyanyal caka ummatore lede kawtude dengal francire de en dan nyaloma dida bo pottande pelle latoje balko rewbe tifude coupe leede duniyaru no e hore mudun ton andanni Australie e Nouvelle-Zélande leede Afrique duni fa handem pelle mudun nay kay en jeyte fode coupe o andan leede Nigeria hebi jalorgal do Australie tati ego o na ton duni fa hande nyaloma tata bo pottande enda Afrique du Sud duni e Argentine gadi didi e didi lawol lamu leydi joddinangol jeetati lewru juin hitan dubu ujunaaji didi en nay hawji filla wurtade hollude nyumo mudun do andan leydi Niger datul aranul lawol lamu leydi golduni fa handen kan hokki himbe leydi Niger wurtade hollude nyumojum en senide en gii wakkati burtaki godon du wada fa handen himbe gonnino nata e wadude golle hirnyere no bonnina are janande ko mettina non ko bonna jonde caka himbe leydi nani yewtere muslim malan sita ardido AN2C e maman ada ko firta dengal fulfulde
ce qui s'est passé hier
ko kenyan dum hunde non ko lati jikkuji non di gana mbodi fa hande du beeto mi layno dum don wawi latade kano sa Allah waddi hunde wajibi himbe yewtino woda kan wonno neddo hoja wakkati de ko mana dum na jancado ne nene dum don won ko himbe gala na ngada hanne tawe chahu ardinama e ko watte fu ene dun do jacci bonondaji di endan ngadirni endan cakita majjundu leba eden jeyadu konda al umma teddudo jiddo needi jiddo ko woni
le bien
dum woni kirano leji
le civisme par
hirande on dun do woni neddo habbita e kulle kawtaade
ala patrice
no danga ngal hen gatton yaade to sukabe umma tore ko nimbe fu andani kambe ngattete hore e wadde bonondaji
l'appel que nous allons lancer aux jeunes
no dangal mi ngati yaade sukab umator ni woni be pukina kiloji mabbe be deddino be pewa kan hebde tino huunde ko Allah wadi no yittawe hesare wadi e mun sanne mun ko Allah subani neddo dum kanyon ko neddo heboto nen no hantay be pamani dum faawoji sagal mun du chaahu kanyon han arnede e huunde fu saro be du kondam no hani do endan kolla manga ko mu en kolla arangal mu en misal leydi Burkina Faso na leydi Mali na leydi goddo fereje ko no wodi himbe sahibe yaageteebe laati takkataake wi'ede no tokki dun nan to kambe kay leydi din tabbe jidi kanyum e kulle fina tawa aadaaji ebe tokki dun e neesu lobbo ben don du de kali fu haltana ko yarto leydi yeso e ko wonno to dum dun don won ko jacci leydi Niger dum fudu e der birdi ni woni sey tokken laabi neesuuji di tawden kanyum e laabi jonde lobbere e laabi diina lobbi dun tan watta ko keben yaadu yeso leydi meden
culturel parce que tout pays ne se développe que sur la base de ses propres réalités.
Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata. Meɗen miccintina undu ni ko yande jeegom e mintaji sappo e joyi on kettinto batu joɗa haale studio kala ngu caka kokkoɓe habaruji. Nafisa Adamu Kandu ardato batu gu enda mi accanduni fa hande Muttari Mamadou yettina habaruji e hawsankore to moɗon.
Kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jobata feybudu sa dun jaarake laabi je nden jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keridi dito odon bayi hebude dun do Play Store.
Studio kalangu
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyi do radioji ɗi golliditto e WhatsApp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jeggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.